Sermon this morning, we're going to be looking at Matthew chapter 26.
Tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 26.
And verses 6 through 16.
Mstari wa 6 hadi 16.
Okay, so you can find that in your Bibles. And this is John Nazeo. He's going to translate into Swahili, so we go bigger platform than Kenna Moranga.
Naitwa kwa jina ya Yohana au John, nitajaribu kutafsiri kwa Kiswahili kusudi kila mmoja.
And the way that I remember to say Kenna Moranga so well is I just think about skinny moranga, like skinny people. Do you know what I mean? I don't know. It just sticks in my mind better that way. What? Oh, I get that last part. Well, I don't know if I said that. Okay. And then Mizo is going to be translated by the Holy Spirit today. What you should know is that actually all the Mizo speak, or they understand excellent English. They're nodding their they do. But they're very humble people, and they don't like to speak it because it doesn't count. Yeah, it doesn't count if you can't do it perfectly.
Lakini haimaanishi kwamba hauwezi kuongea vizuri.
And I don't know, I try to apply that to my preaching, but I'm still going to do it.
Tajaribu kuweka kwa mahubiri, but nitaendelea tu.
Okay. Oh, Pastor Ring, I completely forgot.
Samahani, Pastor, nime.
Does somebody have a Mizo Bible? Because we can at least do that in Mizo.
Kama kuna mwenye na Mizo Bible ndio wanao kusudi.
Let's hear it. Do you want to come up and read? Absolutely. Thank you. Okay, so I'll read in English. Should we do it verse by verse by verse? Yeah, Matthew 26, 6 through 16. So we're going to end here, and we're going to start here. Okay? All right, come on up. Yeah, there we go. We got all kinds of problems if we're not on the same level. All right, here we go. First one. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table.
Naye Yesu alipokuwa Betania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha maramu ya tamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani.
Okay, verses 8 and 9. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste, they asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor.
Nima sela zirtir te chuan chu chu an huin an thin ura. Engatan nge hetia ati boral mei mei ni. He shiak hi mantam taka shala mere thai te nge na pek thai anisiya antia.
Wanafunzi wake walipoona wakachukizwa. Wakasema, ni wanini upotevu huu? Maana maramu hii ingeliweza kuuza kwa fedha nyingi wakapewa maskini.
Verses 10 through 13. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Truly I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her."
Kachunga hian thil thatak ati ani mere theite chu kumkhua a inhne na om anni alom ke ero chu kumkhua a inhne na om tur kani ro he shiagrim tui kataksa a alai hi phum tura mi bua sei turin ati ani hi ti tak me vin ka shil a cheu khovel zong zunga khoya po he chanchin tha hi an shil na apianga he mei chetil ti po hi ama shia reng na turin an soi veze lang ati a
Yesu akatambua akawaambia, "Mbona
mnamtabisha mwanamke, maana kazi njema aliyotendea mimi, kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwangia mwili wangu maramu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumkumbuka, kwa kumbukumbu lake.
14 through 16. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" And so they counted out for him 30 pieces of silver. And from then on, Judas watched for an opportunity to hand him over.
Ama achu kamanti rangchewa enge mi pekang atia tin tangkasom thum anbuk sakta a chumi china chuan mantir na remchang azong ta a.
Wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Yuda Iscariot aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, "Ni nini mtakachonipa nami nitamsahili kwenu?" Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti.
Bwana asifiwe.
Amen.
Amen. Praise the Lord.
Amen.
Thank you. So thank you very much. Thank you, John. Okay. That's brilliant. Yep. Oh, thank you. Yeah, I don't know what to do with that either. Put it over here. There we go. Now all the sound people are nervous and are going to watch it the whole sermon. That's all right. Okay, so in this story, who's the hero, people?
Nani ambao ni shujaa?
What? Come on. Who's the hero in every story? All right, you got a choice between the woman, right, and Jesus, right, and Judas, right, and the disciples. Yeah. So the hero is Jesus.
Shujaa ni Yesu.
Every time you read something in the Bible and Jesus is in there, okay, guess who's the hero?
Kokoto unaposoma katika Biblia utamkuta Yesu huko, na ni mwambao ni shujaa, kwa hiyo ni Yesu.
I mean, that's what it means to have the Bible as the authority in your life.
Ndio maana unapokuwa na Biblia maishani mwako.
You have a life story.
Una historia maishani.
Who's the hero in your story?
Kwa historia yako, nani ambao ni shujaa?
Thank you. That's the difference between a follower of Jesus, a believer in Jesus, and one who doesn't, right?
Hiyo ndio tofauti ya wale ambao wanamfuata Yesu na wale ambao wanamwamini Yesu.
If I follow Jesus and my job is to make him look good,
kama namfuata kazi yangu peke yake ni kumuonesha kwamba Yesu yeye aonekane kuwa ni mrembo au ni mzuri.
That's a beautiful life.
Yo ni maisha mema hapia.
If the goal of my life is to make me look good,
ikiwa lengo la maisha yangu ni kujionesha kama mimi ni mtu mzuri,
that story has a tragic ending.
Hiyo ina mwisho mbaya sana.
Jesus is the hero.
Yesu mwenyewe ndiye shujaa mkuu.
All right, so why is he the hero?
Kwa nini Yesu anaitwa shujaa au ni shujaa?
Right? He died. That's right.
Amekufa msalabani.
He died for you.
Amekufa kwa ajili yako.
So that you could have forgiveness and everlasting life.
Kusudi upate kusamehewa na upate maisha ya milele.
So that you could have an abundant life in the here and now.
Kusudi uwe na maisha mema hapa duniani pia.
He did all the work.
Amefanya kazi yote.
The best we can hope for in our life,
kile tunachoweza kutumaini duniani,
is to be best supporting actor or actress with Jesus getting the Emmy.
Ni vizuri kuwa shiriki au kuwasaidia ambao wanamsaidia Yesu.
Or the Oscar or whatever it's called. It's a culturally specific, what do you call it? Reference. Doesn't do any good. All right, second.
Kitu ya pili.
What do we learn about Jesus in this scripture?
Kitu gani ambacho tunacho kujifunza katika Yesu kwa maandiko haya?
Number one, we learn Sorry.
Kitu ya kwanza ni hiki tunachokisoma.
He eats with lepers.
Amekula pamoja na wakoma.
Lepers are untouchable people.
When you wanaugua ukoma ni watu ambao hawagusiwi, ni watu ambao kila mtu hataki kuwakaribia.
And it says he went to the house of Simon the leper.
Biblia inasema kwamba alienda kwa nyumba ya Simon mwenye mkoma.
So one idea is that Jesus had previously healed Simon on a previous visit.
Wazo moja unaweza kusema kwamba inaonekana kwamba Yesu amemponya Yuda wakati alikuwa hapo mbeleni alipomtembelea.
Maybe it was that Simon was still a leper and Jesus still went to the house anyway.
Yawezekana kwamba Simon hakuwa angala ngojeka hiyo mambo ya ulepa.
But when you have dinner with Jesus, you get up from the table healed.
Lakini unapokaribia kwa meza pamoja na Yesu, hapo mezani unapata uponyaji.
Maybe Simon wasn't a real leper, maybe Simon was just untouchable because of something that he did.
Yawezekana mara tena ya kwamba pengine hakuwa anaugua hiyo ugonjwa, pengine ni mtu watu anakupenda kukaribia.
We all know, I mean, somebody who did a bad thing and nobody wants to be around them.
Yawezekana mfahamu mtu ambao pengine alifanya kitu kibaya, hakuna mtu anayependa kumkaribia.
They're on the outside.
Wao wapo nje, wapo nje.
Jesus always goes to people on the outside.
Lakini Yesu kila mara anawakaribia watu wakiwa nje.
Because they know they need a savior.
Kwa sababu alikuwa anafahamu wao wanataka mkombozi.
You know you need a savior?
Unajua nani anayetaka mkombozi?
And Jesus is coming for you.
Yesu anakuja kwako.
He wants to have dinner with you, he wants to heal you.
Yesu anataka kugawa chakula na wewe, hata anataka kuponya pia.
He wants to invite you along this beautiful journey of life together.
Anataka kukaribisha kwa safari hii ambayo ni nzuri.
Second thing we can learn about Jesus.
Kitu ambacho kingine tutachokisoma kuhusu Yesu ni hiki.
Jesus inspires deep devotion.
Yesu ni mtu ambaye anarejeshea nguvu watu kwa kiroho.
I mean, think about the woman and what she was thinking.
Jaribu kufikiria kwa mwanamke huyu na kile kilikuwa kinachoendelea kwa mafikira yake.
This story is in all four gospels.
Hii injili hii au hii story hii iko kwa gospel hii, iko kwa hizi injili hizi za Biblia.
And what we learned was that in that jar was 1 year's worth of money. That perfume cost 1 year's salary.
Kitu ambacho tunachofahamu kwa ile mafuta aliyomwangia mama tu mahoya aliyomwangia kwa Yesu alikuwa ya thamani kubwa.
What was inspiring the woman to come and break the jar and just kind of pour this all over Jesus' head?
Mafikira gani alikuwa katika kichwa hiyo mwanamke kusudi akuje na hiyo mafuta ya thamani amwangia Yesu kichwani mwake?
I mean, that's love.
Inaonyesha kwamba kulikuwa upendo mwingi.
That's devotion.
Inaonekana kwamba kulikuwa msukumo mwingi wa kiroho.
What do you suppose Jesus did for her?
Kitu gani unachofikiria Yesu alifanya kwake?
She knew.
Alikuwa anakifahamu peke yake huyo mume.
Because she's the only one in that room who maybe really understood who he is.
Yaonekana kwamba huyo ni peke yake kwa hiyo room, kwa hiyo chumba alikuwa anafahamu Yesu ni nani.
I hate to say this, but sometimes that's how it is in the world too.
Sipendi kusema hivi, lakini inaonekana kwamba hata duniani hivyo ndivyo inavyoendelea pia.
People in the world sometimes, because they've been touched by Jesus, understand more of who he is than we do.
Watu katika ulimwengu kuna watu ambao wameguswa na Yesu, inaonekana hata kwamba ndio wanamfahamu Yesu kutuliko sisi.
Some scholars have said that perfume may have been her retirement account.
Wasomi wa Biblia wanasema kwamba yawezekana hiyo mafuta ilikuwa thamani ambayo ya pesa zitakayemtunza after yeye amalize kazi yake kwa retirement.
So let's take an offering and see how much you love Jesus.
Acha tutoe sadaka tuangalie unapenda Yesu kivipi.
But I mean, can you imagine?
Lakini jaribu kufikiria.
Maybe it was her dowry.
Yawezekana ni pesa ambazo alizopewa kwa ajili ya kwenda kumwoa.
But whatever it was money for the future.
Haimaanishi ilikuwa kwa sababu gani hizo pesa zilikuwa ni za nini, lakini zilikuwa pesa ambazo za siku ambazo zitakuja.
She just told Jesus and what she did that he is her future.
Na akambia Yesu kwamba kwa sababu namwangalia mafuta kwa ajili yako, wewe ndiwe kesho yangu, wewe ndiye wao siku zangu zinazokuja.
I think that for us the act of faith with Jesus
nafikiria kwetu kitendo chetu cha imani kwa Yesu
is when we get rid of the safety nets and rely only on him.
Ni wakati tunajivua kile ambacho tunafikiria kwamba ndicho kinacho tulinda, ndivyo tena tunatupatia maisha yetu kwa Yesu.
Third thing we learn.
Kitu cha tatu tunachosoma hapa.
Surprisingly,
kwa kigafla,
Jesus receives her praise.
Yesu akapokea hiyo kuabudu kwake.
This won't translate. Jesus is not Scandinavian.
Yesu, yes, Scandinavia.
Jesus is Lutheran.
Yesu si wa Lutherani huyo.
No, I'm going to get in trouble for that. Because if he was,
kwa kweli angelikuwa,
he would have said, "Oh no, not me."
Angesema hapana hapana sio mimi, hapana.
Oh, I'm not worthy.
Mimi sistahili kupatiwa mambo.
No, instead, what he says is, leave her alone, she's done a beautiful thing for me. Jesus wants our praise. He's not shy. He knows who he is and he knows that he's worthy of our praise.
Anajifahamu na anajua kwamba anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa.
When we're the hero in our own life story,
ukijua kwamba wewe ni shujaa kwa maisha yako ya kibinafsi,
we put ourselves in Jesus' place and say, this is what Jesus would think because this is what I think.
Tunajiweka katika hiyo nafasi ya Yesu na tunafikiria hivi ndivyo Yesu angefikiria.
When Jesus is the hero of our life story, we put him in our place and try to figure out what he would think.
Ikiwa Yesu ndiye shujaa wetu, tunamweka kwa maisha yetu, tunafikiria kwamba hivi ndivyo Yesu angefikiria.
There is nothing we could do that will give Jesus too much praise.
Hakuna kile kitu ambacho tunazofanya ambacho kitakuwa ni kuheshimu kwa kupitia.
Nothing we can do that will embarrass him with what it is that we can praise him with.
Hakuna kitu kile tunaweza kufanya ambacho kitakuwa ni kibaya kwa sababu ya kumheshimu sana kuliko.
Therefore we should not be shy with our praise to him.
Kwa sababu hiyo ndio maana tusikue na haya kwa kumwabudu yeye.
So the question then comes back, what do we have to praise him with? How do we praise him?
Swali inakuwa hili, kitu gani unacho cha kumwabudu? Na unavyomwabudu njia gani unapitia kumwabudu?
She's done a beautiful thing for me. She's anointed me.
Amefanya kitu njema kwangu na amenipaka mafuta.
She's prepared me for burial.
Ameniandaa kwa ajili ya mazishi.
Sometimes I think that Christians don't want Jesus to go up on that cross. No, Jesus, don't do it. You're too important.
Wakristo wengi huwa hawataki Yesu aende msalabani. Wanasema Yesu hapana, wewe ni wa muhimu sana, sitakwenda msalabani.
Jesus has to go and he has to die or there's no redemption.
Ni lazima Yesu aende msalabani kwa sababu usingekuwa hiyo hakungekuwa ukombozi.
He has to die and then he has to rise again or there is no eternal life.
Ni lazima akufe na afufuke tena kusudi tupate uzima wa milele.
Let Jesus do this.
Kubali Yesu afanye kitendo hicho.
He does it for us.
Kwa sababu anakitenda kwa ajili yetu.
He does it for the world.
Anakitenda kwa ajili ya dunia nzima.
And then he invites us along and say, "Now come on, you do it with me."
Na mara pili anakualika, "Njoo, kujeni kusudi ufanye pamoja nami."
And in such a way our relationships healed and the world is redeemed one life at a time.
Na kwa hiyo kuna ule usaidiano au kuna ile kuna ile ambao kukaribiana kwa Yesu ambao kunakuwa ni kwa kibinafsi na Yesu anaita mmoja kwa mmoja.
So why do people object?
Kwa sababu gani watu ambao huwa hawapendi kukubali hiyo mwito?
They blame the poor.
Kila mara wanajaribu kurudisha
We could have spent that money on other stuff, Jesus.
Wanajaribu ambao kungangana wakisema kwamba hizi pesa tungezifanyisha vitu vingine, tungepatia hata maskini.
What kind of pastor are you, Jesus?
Wewe ni mtumishi au ni pastor wa aina gani, Yesu?
The church could have used that funds.
Tungefanya hizo pesa tungezitumia kwa kazi nyingine.
Oh, what a mess.
Ngalia jinsi ambao umepoteza vitu kwa bure.
From this we learn something that's very important.
Kwa hii tunasoma ambacho kitu ambacho ni cha muhimu sana.
There is a higher calling than serving the poor.
Kuna mwito wa hali ya juu tunaposaidia wa maskini, asante.
And that higher calling is to worship Jesus.
Na kuna huyo mwito ambao ni wa hali ya juu ni kuheshimu au kunapokuabudu Yesu.
Our church can't forget that.
Kanisa letu hatuwezi kusahau neno hilo.
Because we love to bless those who can't bless us back.
Kwa sababu tunapenda kusaidia wale ambao hawawezi kutusaidia.
We love to bless the poor and the lonely and the lame and the lost.
Tunapenda kusaidia maskini na wale ambao ni wanyenyevu ambao hata ni vilema.
But never forget why we do it.
Usisahau kwa nini tunapofanya kitendo hicho.
It's our way of taking the alabaster jar and breaking it and anointing Jesus.
Hiyo ni njia yetu ya kutumia kuchukua ile mafuta ya thamani na kumwangia Yesu.
It's our way of worshiping him.
Ni baadhi ya njia moja yetu tunapitia kwa kusudi tumwabudu Yesu.
Sometimes people have an experience of our church and they kind of wonder why you worship and it's kind of tame.
Watu ambao wanapofikiria sema kwa nini nyinyi mnaabudu kiasi hiyo na kwa kwamba ni kitu ambacho ni level moja hakipitii.
I think because part of our worship is to go out there and to bless people as if we were blessing.
Nafikiria ni kwa sababu sisi kuabudu kwetu ni kwenda hapo nje tunapofikiria watu ambao tunamheshimu Yesu na kumwabudu Yesu huko nje.
And because we got a lot of Scandinavians.
Na kwa sababu tunao hao Scandinavia.
They don't want anybody to see them jumping up and down.
Hao watu hawapendi mtu yeyote waone wakirukaruka.
Yeah. It's true.
Ni kweli.
What happens when an act of worship becomes a scandal?
Kitu gani kinachotendeka ikiwa kitendo chako cha kuabudu kinaonekana kwamba ni kitendo ambacho kibaya kwa watu?
Because that's what happened. She did this act of worship for Jesus. She anointed him. Everybody's like, "Oh, you can't do that in the church."
Ukweli ni huu ndicho kilichofanyika siku ile kwa sababu alimwangia mafuta kwa kitendo cha kuabudu, lakini watu wakaona kwamba amefanya kitendo kibaya.
Can we learn something about worship from her?
Tunaweza kujifunza kitu gani kwa kuabudu kutoka yeye?
Go ahead and break your jar and anoint Jesus, and if you do it this way, that way, hands in pockets, face down on the floor, it's all good.
Tumia njia yako ya kuabudu Yesu ikiwa ni kulala ni kufanya kitu gani, njia yako unajihisi kwa kuabudu Yesu, tumia njia hiyo.
Because what we know is that is your act of worship.
Kile tunachokifahamu ni hiki, hiyo ndio njia yako ya kuabudu.
And we're not going to be like the rest of the people at that dinner party, amen.
Na kitu ni hiki, hatutakuwa kama watu hao walikuwa au wanafunzi wengine walikuwa pamoja na jinsi walivyofanya walipoona mwanamke akimwaga mafuta.
We're going to wonder what we're going to do.
Sisi pengine tutakuwa na kitu gani tutakachokifanya.
Because we love him.
Kwa sababu tunampenda.
Because we want him to know that we're fully devoted to him.
Kwa sababu tunahitaji kujua kwamba yeye ajue kwamba sisi tumejitoa kivyetu kusudi tumshukuru Mungu.
Because he's taught us what love is.
Kwa sababu ametufundisha upendo ni kitu gani.
Once you start breaking jars full of expensive perfume and anointing Jesus in your life.
Unapoanza kuchukua vile vitu vya thamani unakuvimwanga kwa ajili ya Yesu.
Do you know what this leads to?
Unajua nini ambacho inaelekea?
A frantic search for what else you can give him. A search for what else you can give him.
Hiyo inakuletea kufikiria au na kutafuta kitu gani kingine unaweza kufanya kusudi umpe yeye au muabudu yeye.
And when anointing Jesus,
na unapomwangia mafuta unapomwangia Yesu mafuta,
the more extravagant,
umuhimu wake,
the messier,
inajaribu kumchafuza,
the more deeply personal, the better.
Inapoendelea mbali, hiyo ndio inaingia ingia undani sana kuliko.
Because he's blessed us with forgiveness.
Kwa sababu ametubariki kwa ajili ya kusamehewa.
Oneness with God.
Umoja pamoja na Yesu.
Through him we've received the Holy Spirit.
Kupitia yeye tumepokea Roho Mtakatifu.
We have meaning and purpose.
Tuna mwelekeo hata tuna tuna maana.
We have our identity as children of God.
Sisi tuwajua ni nani hata tuna mwito tuna watoto wa Mungu.
And one day we have everlasting life.
Na siku moja tutakuwa na maisha ambayo ni ya milele.
No more pain, no more sorrow, no more suffering, no more death.
Hakuna kifo tena, hakuna umaskini, hakuna kusikia vibaya mara tena.
It's coming, people.
Inakuja mwisho, inakuja mwisho.
It's closer today than it was yesterday.
Iko karibu kuliko jinsi ilikuwa jana tulipopita.
So we seek ways to bless him, to pour out our lives onto him.
Tunajaribu kutafutisha njia gani za kumwanga mwili wetu ya kumwanga mafuta tunapomwabudu Yesu.
So we strive as a church and as individuals to do something beautiful for Jesus.
Tunangangana kila mara jinsi gani tutakavyokifanya kitu ambacho ni cha muhimu kwa ajili ya Yesu.
And because the body of Jesus is at the right hand of the Father,
kwa sababu mwili wa Yesu uko karibu na kume kwa Yesu kwa Baba,
it makes it hard to anoint him physically.
Inaonekana kwamba itakuwa vigumu kwetu kumupaka tunapomwona ana kwa ana.
And this is why we seek to anoint.
Ndio maana tunatafutisha kumupaka mafuta.
The poor.
Tunaposaidia maskini.
The least.
Hao ambao ni wadogo sana.
The lonely.
Hao ambao wana upweke mwingi.
The lost.
Hao ambao wamepotea.
The wrecked.
Hao ambao ambao ni
the sick.
Ni wagonjwa.
The depressed.
Hao ambao kwa unyovu mwingi.
The imprisoned.
Wao ambao kwa jela.
Who else you got, bring them on.
Mwenye unao pia mfikirie na umlete.
What happens at the end of the story?
Mwisho wa story ni hipi?
Jesus is betrayed.
Yesu mwenyewe anaziakiwa.
Because you know who gets anointed in the Bible?
Unajua ni nani ni mtu gani ambao aliyokubali kupakwa mafuta katika Biblia?
Priests and kings.
Alikuwa makuhani pamoja na mfalme.
This lady who did a beautiful thing for Jesus just told him, "You're my king."
Huyu mwanamke ambao amefanya kitendo hiki kizuri kwa Yesu, amemwambia kwamba tangia leo wewe ndiye mfalme wangu.
Kings in this world don't want to submit to Jesus.
Wafalme wa dunia hii hawahitaji sisi tunyenyekee kwa Yesu.
This world doesn't want to submit to Jesus.
Dunia hii haitaki kunyenyekea katika Yesu.
And when you submit to Jesus,
na unapofanya hivyo,
in this world you will have trouble.
Dunia kwa dunia hii utakuwa na shida kubwa.
But Jesus says, take heart.
Yesu anakuambia rudieni nguvu.
Be of good cheer.
Jaribu kufurahia.
For I have overcome the world.
Kwa sababu nimeshinda ulimwengu huu.
Amen.
Amen.